Una mogulina la Benji, papette a casa in vela. Una pese la VP, sana loli mwana casa si vudica. Kuma uka matamwezi, si maloa mwana casa chute recharge. Mamu ika dipi, mwezi onse osamu sintai, yeah. Kuma akati aze malaulo, umakuocha ndi wazulo. Zako waka kuimbila wezulo, unkaye sangari ndi bota, hakuna mai.
Utabu mubonde monsa mwamwe ungafune. Utabu mubasa zonse zomwe angafune. Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Hey, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yes.
Material things, chikonde chiri befizi. Ngari sama kugonda, sanga kale. Olota mumangila mpanda, uza mupeza alipanja. Uwe kaso nkuzadapwa, kanizi matele. Kuma akati aza malaulo, umakuocha ndi wazulo. Azako anka kuimbila wezulo. Yeah, yeah.
Utagumubonde monsa mwamwe ungafune. Utagumubasa zonse zomwe angafune.
Kuma ziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah. Sunga mulipile, utakulupilike. Ngati ya mafuna, 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 mafuna zaonesa. Izizo marina mukulila, izizo marina mchitila. And you expect loyal in return, uzalila, uzalila. Loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah.
Utagu monsa mwamwe ungafune. Utagu mubasa zonse zomwe angafune.
Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah.
From City Records.